tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
bajar tu tarawde to kogi jone fanu hala mamadou samasi jam nyalli satrabe hedibe beta ko fuddi botu modo kabaru finata way tursiya gal benli balli tati hawro be beno man hala ti alaji yalla med fiande dabare ti alaji gorudi di coggu sima hultama wiide tiidi sanali lamu gaw le galure aska en ton goto yo hakunde unyaaji nogay unyaaji nogay e joy unyaaji nogay e jegom sefa le sahalla leedi ndi jangul matata nukuji yogaji yo hakunde degre ngaji jetti nokko e joyi le balire ndi thermometer o ngabban ben sur sere degre ngaji chabantati e jetti e wi mali meteo ni ngon sembe kabaru jamen hande mbien nakigide alkamsari jena janvier 2025 bismillah sakrab ndanno batumo do kabaru fina tawa e tursiya galla fuddi alkamsari hande bamako do ndanno yeso premier ministre o fandaji de do baldi tati kawrtal yo huncade hore dabareji jogolla e kanyi yirwere gede tursiya galla e kanyi dun fina tawa le wattu dabbo e wattu juddo e le wattangul hakillo kala ko golla e le ko jabbi no hulisi kambe kumni e kabaru mudum be imrana kilu mayga tawa ton wonko hebani kada fasango umar waygalu e alsisi
wakande golleji di puddanno de kanko premier ministre ablay mayga o wirfitiki do fana odo boto jowido do fina tawa kanyo otlaji fa yotto yimbe lo gollirobe juude
to contribuer
fa wawde fa wade golleji pawide nyibugol leydi heewi sod ministre komanido fina tawa wadirdi do batuji yalla kaltidal ana wada hakuna yimbe fu be dum wodani fa tidalaji di tewte ande yalla golleji di ana heba yardi yeso
different secteur
jonun arande yoro odo boto wada kambe humini kabar fina tawa be bi ko be domti ko ana heewi el bukari ben e sauti kanyun lami mission culturelle tumbutu
non seulement
dabereji fie ngaroji latar sababu hunchude ido golleji yarde yeso dabereji ngaroji ittede di jewe so gollira manalu so golliraka ana buri dubi chapantati anyaaji ana bame nga jewata ka so wada manalu so wada
ka
pelle yimbe lo humunibe kabaru jewobe kayi fijile leedi meden di dudon tawa kanko lami de do fedde no dirtet amadou mayga o yomu yeli o do botu faabo ko nayir bangal jewde kayi fijile leedi di
lawi kesi itte yalla tourism ana wurta si tourism ko do sem do jewe mo malin koobe hore yaata e mudum yimbel jabe wurne afrique kan gidraabe heebe leedi amendi sabi yimbel be andino arande europe leede tuba koobe ka be andi be garta kasi
dental
o do botumo do be garan joodi le hen dati kandi nangede ko nayri bangal politique fina tawale duubi sappo garoji di
sakambe to klame do karon boga be facebook en dun x gilamben chakite ben iwolade do ni batu tuboji di cogu sima hultan wiide ngabbi sanele lamu gaw den nono unyere temed be unyaaji nogay e gum unyaaji nogay didi hande yo ngabbi fa unyaaji nogay e joyi kay unyaaji nogay e jagum len ku jogaji kado te allah hultan wiide latke sababu yimbe le hobbe ngoti golle mun en wobbe kay mbay balti ben darte ila chustu gollo kulle godde ben burdi yafude cogu men kanko isa Omar tokolo on ko ben bangal mudun e du faaba hejaba men gonbe tun kedan fastango Ousmane Yal Bouli Al-Sissi
golbe de gol joggoji boyte handen golleji kewdi nokku joga jati golleji mben darake fey Abdul Karim Mayga yo gondudi nyibude suudu to gawoto
wajimi mi yewto kalsi ko limtinomi bangal nyibugol suudu andu nokku yogaaji wontum sima o ton mudum unay noga e nay unay noga e juyaade unay noga e jeegum sima ko jogi mi don ko kaaso timmi mi darno golle o min ka tafu
hedde sotto be siman kanya andu kolti wide luma mun anati handen won kolte wiide badi uldumini cotto mbido wayliti no gollirta dartude buudude cogoji de
avant se arande mi den jayan ton sima ujinaji nogay e go saatu uinay nogay e go e temede joyi na ila cogo o yotti uinay nogay e nay uinay nogay e joyi uinay nogay e jeegom mi dan yewi gol sima minka anati mi de hula sodde dum sabi edu wawi uitade wakati fu
fahan edi nanan laji beedugol cogo siman le leedi algeri lati sabab gol cogu modon to gawoto e kolti wi redu sini mosala hebama do lawidi cogu sima ana way buitaade ko way welde san jamarende
ele men humtugol mabbe nyande altenere de malimi to holti wiide men jangul gol be matete yude ben jeegom yaade sapo didi janvier 2025 le region ngaji sahal dum butata belata beedata ben matede so yakundi degre ngaji jetti yaade degre ngaji noga e joy e le baleri ndi pour fouf region kay holta wiide degre ngaji mo ngabban yaade noga e benel chapantati e jeddi den non mito ndarda jamarnde watande hakillo kala ben wajuuji di do tambe ngata bangal ngabugul e jipugul di do wattuuji di den no dama may gam ko ben kedo fa sango umar bagol alsisi
fedde metio de hollitidi uballa jan baawi jukkitad leledi medin di fa yottoli sappo di lewru janvier wororundu non kanko no dirta bakari magane goto gollole o do no ko hollitiri wiide
le temperature maximum selon
hollande no satiri fu hakune degreji noga idi yaade chapantati jiddi warta tawede region kayi o urata wulde san bugongol dun no satiri fu hakune degre jetti yaane noga e joyi warta tawede region tawdini o woni garo bubude san
region de tawdini
docteur Boubacar Niari politiwde jamanan hani rentade sanne no bubongol wordi
les
région ngaji gondi le saha leedi amendi saato keni ndarinde ana mate tum gombe tombe an hani nawtarade pilki mu'en na do masking ngaji an hani do be ngatta ele kini ma wakati fu bulanga edon faabo buuti mabbe sanne o do wakati bubul
be kollitir chollaji mawdi matete le saha leedi ndi non fedde metti onde hollitiri wite
dossier meden semaine yu yowtere hinde ben ma hala ben yambere kabar demde kala no go fevrier wonande UNESCO dum do fudama mi wottu 1999 no fana modu yu huntande hore kala ko di demde e lefina tawaji di kano le mali hutan wi de gile en pense wa to juni dabare mu ina fu heba ka bangal jangude de do demde le ben le kul ngaji meden di yelan be dor famu keddo nako adam amadou hebani e du festango alsisi
jababuji dika ana labi tundi fu wala hem yimbele fu jabirbe dido jandeji so dum latike mathematics na du jandeji goddi de demde godde a tawa ande mudum ana uri ko honoro mabbe ko fudirde janginde ele demde kaltede le lede amendi lede malindi iwe dum fuddi janginde halaji goddi gollo latol ka latike sababu e juude sukabe jangobe gombe ni chuudi klasiji hakkune di subade jangude hala ko be njidi kalte kale lede amendi mahamadu keita jom sudu le kol goto ka holiti wiide watugol halaji kalte de lede amendi ele jande chuudi de koliji di ana wawi latade sababu landinde sukabe fa gasa
la langue maternelle
dengal yaya darne mudum ana mun sande ni ngurdam ingel adam mide yidi lamu leji ndi wada ko wawi du fu yalla ana faabo sukabe faabe keba faamude ko be janginte le demde godde hono français kan e nandore mudum e be jogi tiddalaji kewdi bangal mu dido halaji ka sukabe jangobe lycée sigaso faaye to kitaka gundi ni dum jangirobe to e bamanan hore ka holiti wede ana faama sanne ko be janginte ko ga yimbel wobbe gombe tum be hala mudum wana bamanan hore faamu mudum kanyu en ka na tiidi sanne demde kalte de lilidi amendi janginte di kamin kam faama ta hin fi hun min nanta fe bamanan hore min koroborojo bengal datol ngol yimbe waawi haldude e mudum e juude kanko lasana jomasi pedagogue yirwinde demde kalte de lilidi amendi ana waawi nabude yeso kolleji fina tawa le leji ni
si vous parlez
fa halde neddo e dengal gal nanata ne o hebata faamu neddo ka ko andirte le lilidi amendi ni woni hala mudum miden baawi peynude demde yaaya demi kalta le lilidi amendi ele ko janginte le chuudi klasiji andinde tan wiide jande ele demde amem le lycée ngaji di wana nukule de fu watte le leji ni nukule kewde le saha le lilidi amendi kanyu en ka rafi monsieur m janginobe dedo demde ana mate tu
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
sekabe to kajol to hulta wiide ko buri unyaaji tati temere jogom taruuji rimo ngoni bunudi hikka den no kumbudo kumbitama tala nyane tala tarnde jiddi janvier le botu modo ben fedde cooperative demobe rimo kajol den no wi horojo fedde de ben tuboji di latige dum sababu bonnude alhali rimo o len kuuji kiwdi den no e kawtanga no wonno ko buri me temedi do yimbele ane mabbe horebe cooperative demobe kanyo dun hejabe kafoji gine kanyo dun bnda do katene ko wonjom hande mi tondo saatu fu dadde bangal ben hultine himbe mon tafon ben studio tamani bangal numero 76 98 56 56 ko wala dum njoto do min nototo ben ngatan hakilo himbe ji modon bangal kunafoni 37 321 mermere non ka famdi fu bu noge taw le telephone joomu do sede yotrame de magazine yotrame de magazine hande ko baru sukabe do yowi dum do ben hono famude gulladi sukabe be yalla den fanden be do famu kanko salisi sugo hejaba men yogabe won ko hebana kede fasango min e Ousmane Nyali Bouli an kirijam
gulladi suka wana mere atawan won ko dun hollitata ko bodi hewdi fu sugo illande ware adno fuddata wullude rewbe hewbe be min kawri do bamako do kay ka julo yoros e tumbutu mbi ana pama se suko en wulle ko woni e modon
yama suka o yulbi ma o ngungi ma dum o sella ka sato wulan ta fa ngul wala mak suka kecco wulli tan je won so ni wona jonto woni makko den ma andan no ko barum o wurri mi moni tristu yorosutun sato suka be jugtato wullude fa hakkimun ta tati won hultobe yulbi obbe dondi so ni memi chaldi makko fayotade doppi makko so jukti wulude tan den andam wiide nawala o yo bangal noppide
docteur en quality wiide bullali sukabe wonko mani nata ka e wi mabbe wala fuko wa wiide anni no wori ko ummata ko docteur abdoulaye bafing travare pediatre hopital gabriel toure
en woni ki vient
sukake tokay so yi aduna wulal den do hultata wiide suka jibina ma wulay tan haana sukabe fufna wulla so kicil dubi idi to mondira mabbe sifaji ko buri hewde hultuji joomun sella ma won ko torrata saadu jatta wonno tuba ma ko teddi nanno alla wadi dum yalla suka ina mo na pam dira tawe wala hala
ona ne haani wadde fa suko mudon bullo deja inirada fu won ko wadanta suko mon kedebe inirabe wonbe le leedi meden di be min landi
idi nega nege
suka be yokabe ko ngulon tan yalla sarabe mabbe alla watana be hakino le gulladi suka kitti soni jonte wala hen dum ba hunta wido yulbi den muulna mo saadu suka wulli sini ngotata ngodam bawdam fufu yalla mo dejja yalla suka gullona dejja sato mo bomon sato mo yiman bambam mo hellan sato jun fiasi fa mbagu
wana bullal fu holte wide suka o rafi cellal won e mudun den holti wide doctor en kanum be kolti wide sini suka sini dejjata rahan holode don doctor en
accompagné de fi
jonte redu dugulu kanye tutu gullo la hawrita den no sa min fetter suka o ko be dan wullude ko buri hewde inrab am be famadun honni suka o goyli ko hulbine le gulladi di soni dum mata masane e sere hore makko do bo do wulude yelana andina dum ko hasindini sono joomu di iniki na dano tan dum na hulbine
il faut s'inquiéter
e wi sawri do be ledde balebe famugol bullali suka allah hokki yogo andal mudon adama dukure andirte do kulubali do chawri do ledde balebe goddo sigu o tiwide wal ledde balebe e suka be bullobe chawri rete
ni folo folo do
kabidi gila bamgul redu finirado o notorto ledde balebe ko buri hewde so beni on do suka o nyamu hewata wulata dum sanne wulata wiide dum mo debbo nyamu dandi sanne heba suka gullo fa jabito yama yo gongono ka wakati jon o gulla bi suka ko buri hewde nyawluji hono nawala redu goyrugol ko nande mo itobele be tan mbawi andude hakika wawata sawrude suka o yala butude gulla dum ko
kashim sene be dabla
sini suka ana wulla ka wana hon rafi cellal woni e mudon docteur en quality wiide inirabe kanyu en kani nangude suka en fa gasa ndara nga no gatta fu no etirta dum ben yalla anande be kolti wiide bullali manda mudun yalla sara be anangatana keccoy ko hakilla